nebagenda nensigaza omukole sikuko wane batuzibye obudde onjaga tolinga ngomutume luli wacha nsikwedera webale kunzitabirisa kati bano bajja basoberera Tivano vaja balo kira Iwo Omwana zamulina 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 Selonji zamulina 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 Oh mama baby
One day.